tukacheze, tukacheze mola njo karibu, tukacheze, tukacheze mola kuja karibu, tukacheze, tukacheze mola songa karibu, tukacheze, tukacheze mola. Chunga sana usivunjike kwa mguu, kwa mola umekuja utacheza mpaka juu. Mola umetutoa mbali, urushe mkono mtuke sema yetu. Uliza mwenzako anapenda nani, jibuli raisi anapenda mola tu. Basi wewe kama upendi mola, pole sana anakuhitaji. Songa karibu tukacheze, tukacheze mola njoo karibu, tukacheze, tukacheze mola kuja karibu, tukacheze, tukacheze mola songa karibu, tukacheze, tukacheze mola. Uwanja ni kubwa, simama umcheze mola, wacha kungoja, na hii ndio wakati wako, kifa kujui. Tuwe rich kama huwe puwa, mola na kujua. Huwe rich uwe hata puwa. Songa karibu tukacheze, tukacheze mola njoo karibu, tukacheze, tukacheze mola kuja karibu, tukacheze, tukacheze mola songa karibu, tukacheze, tukacheze mola.
Haijalishi wewe ni mkubwa au mdogo, mbele yake mola ni wote kule. Ha, tushapenda wote, tena wote na wote.
Talanta umepewa ya kusifu, ya kusifu mola. Sakata unacheza, sakata ni kusifu mola. Mpira unacheza, mpira ni kusifu mola. Drama unafanya, komedi zote ni kusifu mola. Wimbo unaimba, unaimba ukisifu mola. Wimbo unaimba, unaimba ukisifu mola. Songa karibu tukacheze, tukacheze mola njoo karibu, tukacheze, tukacheze mola kuja karibu, tukacheze, tukacheze mola songa karibu, tukacheze, tukacheze mola songa karibu, tukacheze, tukacheze mola njoo karibu, tukacheze, tukacheze mola kuja karibu, tukacheze, tukacheze mola songa karibu, tukacheze, tukacheze mola.